akin sonneja tikal aibobongo nadobera obulungi bw'omwana kino tekyantwalira bbanga olwalaba ekikula ky'omwana n'entya muli neva yalina lulungi w'omwaka ng'era tawoneka kutunza n'ekyapa ng'era bw'omalamala essaawa osigala mwa obugambo mu kutu muno bwe yayogera eddoboozi ye mu mutwe mwe yasigala kosa n'ekikemo ky'amaaso ettaala natya kuswala okwagalanga neyakwegomba edda abaala baabe baalumwa amaaso bateke kasitoli wange nze kwagala sirikusuula omulungi kaalaala nzina engalo zirikunyweza sirikujajamya abantu bwe batubuuza tetubyegaana tetukyekweka bebi kati oli wange kati wano ogunage yawoki ekyobulungi yekifo yakwata kyakumwanjo n'empisa neebaza bamaama abamuteekateekera bakola kya ttendo nga yadde oluusi akolamu olwejo n'ettomonenya abalungi bwe baba batyo kyekinga akukangamu oluusi bw'oba olookinza kukwata mu fyuzi ebigambo bibula oluusi kuwawo oluwa alina bingi ebisikiriza akwata ku manduso n'asigati nzenna ne nserebera yankolako omukwano nzeyambala yankolako emipango nasigala ntyo ntyo omukwano gwamenya gwakira n'ettonto nze kwagala sirikusuula omulungi kaalaala nzina engalo zirikunyweza sirikujajamya abantu bwe batubuuza tetubyegaana tetukyekweka bebi kati oli wange ono n'alina akalavu fomula omusaayi n'alina akagukenenula eningo none yadika engula none yabika enkuka obugambo mu kutu muno bwe yayogera eddoboozi ye mu mutwe mwe yasigala kosa n'ekikemo ky'amaaso ettaala natya kuswala okwagalanga neyakwegomba edda abaala baabe baalumwa amaaso bateke kasitoli wange nze kwagala sirikusuula omulungi kaalaala nzina engalo zirikunyweza sirikujajamya abantu bwe batubuuza tetubyegaana tetukyekweka bebi kati oli wange